my brain. Raised him with sisters who took me to church. My brother paid his school fees, insisted me to pray. So I was taught the only God is my helper. Everything the lovers want to take me down. Cause I had God since day one. Everything the lovers want to take me down. Cause I had God since day one.
My God really knows where I'm from, where I'm
zama changamoto then inaziwashia moto toka mtoto na shukuru kwa ritro. My mama told me hakuna chenye Mungu shindwa na kila unachokosa sicha kwako acha konda hizo miziko zako kwa moyo zinakuchosha botolo wabeba ni time ya kuwashusha hawaja kupenda Mungu anakupenda hawaja kusalimia inama tu kwa Biblia tafakari Stiki kwa mambo yako Yamkini mambo yao ni kusema mambo yako
He is sweet Don't bow I love my God He's an awesome God
My God really knows